milele. Mimi nataka ni date na wewe milele. Uwe wangu baby, aya, niwe wako mimi, aya. Uwe wangu baby, aya, niwe wako mimi. Milele, milele.
King Kaka, okay.
Milele, milele.
Sitaki ulie, nikesulie na kupembeleza. Wewe wangu hivyo ndo Mungu alimtenge.
Kesley,
big up to my mama alinifunza mimi kupenda. Pia chuki lakini nisitumie tena kama vile Bodmas. Sijaitumia tena na mafisi
sana.
Wanataka kuninyang'anya, watambui Biblia, watakudanganya. Sikuwa na dollars, cash out night akani show.
No man is an island.
Ningekuwa dini angekuwa muumini. Nimeona hii mapenzi nilete mbele ya umati. To exchange vows, soma vasi ya katikati.
Mimi nataka niishi na wewe milele. Mimi nataka ni dance na wewe milele.
Kesulie na kubembeleza. Wewe wangu hivyo ndo Mungu alinitengeneza. Diutini yangu mamini kulinda. Na uko na smile ya dunia ingine. Mapishi ya Stanley, fashion ya Italy. Mapenzi ya Tanga, sura ya Kiga. Ya watoshi, wambie Diamond na Zari. So lucky aki, nani alikutuma? Kuongezea uko na sense of humor. Anajua kweli hata ghafla wakieka ruma. Nimona hii mapenzi nilete mbele ya umati. To exchange vows, soma vasi ya katikati.
Wambi wazazi minaja,
naja.
Kia min shampati,
shampati.
Wambi wazazi minaja,
naja.
Wambi wazazi minaja,
naja.
Kia min shampati,
shampati.
Wambi wazazi minaja,
yeah.
Minataka niishi na wewe milele. Minataka ni jetsi na wewe.
Pepo, kuliko kumkumbata, kujitoa na kukupa thamani ambayo unanikanda nijukanda. Ni vepesi kufuata nyayo pepo, kuliko kumkumbata, kujitoa na kukupa thamani ambayo unanikanda nijukanda. Ni vepesi kufuata nyayo pepo, kuliko kumkumbata, kujitoa na kukupa thamani ambayo. Ukalipa vile na malipo ya umeupendo kawa. Nikajutia nafsi yangu, ukawekeze chuki kwa moyo wangu ikawa na kujutia uwepo wako, japo niliamini wewe ni wangu, na kujipa imani changu ni changu. Ya leo mapito labda kesho ningeipata ile thamani.
Thank you.
konda ndugu, konda ndugu ni ngumu kupona ila siwezi sema sitopenda, itamkufuru mola. Unajua, umenipa maumivu sugu, maumivu sugu ya sokuishi yote. Sababu ya kukupenda we, sitochoka kukombea kwa mola, akuzidishie baraka. Hata kukupenda wewe sichoki. Jua kunipenda sio lazima, siwezi kuijenga chuki. Make najua, nilijipa imani mwenyewe kwa siku tamika mini. Ila, haukuwa nafasi yangu wewe na mimi, haukuwa fungu langu.
Chakatele, ukombi kutwanzima, hata na mahabazi, siwezi nimetu. za moyo uwepo wako sawa na mwiba kidoleni leta mwimege ukashubiri nilipo kuthamini nkakupa moyo takutendo siku fikiri kinywa kizito kukubali ukweli moyo mapenzi anatawala dunia sawa nimechoka kutawaliwa kama uwepo wako sawa na mwiba kidoleni la sala na lina wengine siwezi kubishana na moyo nilikupenda kipepeo ile lipicha linaonesha mapenzi
DJ Kesley, tell some boy to stop caring him like garbage and him a chat 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 for them come to you directly
Kulalama kufuru lakini naona ndo napoza moyo uwepo wako sawa na mwiba kidole leta ubi nilipo kuthamini nkakupa moyo takutendo siku fikiri kinywa kizito kukubali ukweli moyo unashindwa inaniuma ni hatari mapenzi anatawala dunia sawa nimechoka kutawaliwa kama uwepo wako sawa na mwiba kidole nila sala na lina wengine siwezi kubishana na moyo nilikupenda kipepeo ile lipicha linaonesha mapenzi yamekwisha go basi nena na mtafute sababu ya kuridhia sawa nena na mtaudanganya moyo utatulia basi nena na mtafute sababu ya kuridhia sawa nena na mtaudanganya moyo utatulia
You don't know the mixtape, you see me? And a family, why three? One family, so bad.
Unasema upendo kweli ndo ataufutiki ila kwa baadhi najua leti ningelewa kuvuma popepo kutobadili misimu ya jua nilisha jua mienendo yako tusingeweza na kumbe na kunywa maji ya moto na mibaro mtoto kwa kuchanga moto waliposema ufai nilijipa moyoni ya walimwengu pireke mizende bindi miroza taloni alinambia Siku kivunja sina thamani Sawa nimelewa sana sina haja kungangana Basi nena Na mitafute sababu ya kuridhia Sawa nena Na mitaudanganya moyo utatulia Basi nena Na mitafute sababu ya kuridhia Sawa nena Lekelele za mtu Azitotikisa mwamba Kama jaribio langu Kutishia mlima sawa na mate kuzima moto Abasi ungelelezo le muda wangu Ningesoma tagazeti Haona najidariti Kutangazia kumara pendo kumena tendo
Kesley
Wambia mashosti imekukosti Kusperi muda na mimi Umeniweke ya noti Kona sipati Mwenye upendo wa dhati hey! Sawa nimeumia Kila nitazoea Sawa nimeumia Kila nitazoea Sawa nimeumia Kila nitazoea Sawa nimeumia Kila nitazoea Kwa dunia dwara Mwe hata kutokea Sawa nimeumia Kila nitazoea
Kesley
Kwa dunia dwara Nawe hata kutokea Na kuombea mola oh, Akwepushe madhara Maisha soma sara Ipo siku tanambia
Basi mwasi
Sikio la kufa halisiki ya didawa
Ya nini ni kubeti beti
Kisichorizi kisidi na kitupa mbali
Basi mwasi
Sikio la kufa halisiki ya didawa
Ya nini ni kubeti beti
Kisichorizi kisidi na kitupa mbali
DJ Kesley
Siku kustuwa haya Nilipo sema basi nena Nijugusa haya Nilipo sema midahabu Nilipo sema baby si mambo nizi disonga mateso binadamu nikinyonga. Nimedanganywa tulivu wa nje kwa ndani unatokota. Na umeniponda kwa nyundo lozungushwa mipa nguvu tena sina. Hey, sawa nimeumia ila nitazoea. Jua dunia duara na wea atakutokea. Na kuombea Mola oh, akwepushe madhara. Maisha soma sara ipo siku tanambia.
Basi mwasi
sikio la kufa
alisikia ni dawa.
Kenini ni kupeti peti kisicho hizi kisini na kitupa mbali.
Basi mwasi sikio la kufa
alisikia ni dawa. Kenini ni kupeti peti kisicho hizi kisini na kitupa mbali.
Hakuwa lipo mami nisipo na kupenda baby. Ulikubali utoenda mbali ntaishi nawe. Uwakisema hata nisipo kwepo usiamini baby. Nisake mali nawe uwe mwani nishi nawe. Hakuwa lipo mami nisipo na kupenda baby. Ulikubali utoenda mbali ntaishi nawe. Hakuwa lipo mami nisipo na kupenda baby. Ulikubali utoenda mbali ntaishi nawe. Uwakisema hata nisipo kwepo usiamini baby. Nisake mali na. Hakuwa lipo mami nisipo na kupenda baby. Ulikubali utoenda mbali ntaishi nawe. Uwakisema hata nisipo kwepo usiamini baby. Nisake mali na we uwe mwani nishi nawe. Wendo singizi wangu yo my love. Basi usini ache nikonde. Hivi nisipo kuona nafsi yangu iwe nyonge. Tena we ni chanda changu yo my love. Usini ache niende. Hivi nisipo kuona kuona
DJ Kesley.
Then if you don't like me, just say it to my face. Na kama unipendi, say it to my face. Nataka nikupeleke nyumbani, lakini hakuna ta sugar. Nataka uwe na mimi maisha, usoni mimi kama nakuzuga. Lakini ni mami nitapewa na nani? Wakusi emi sioni. Kama kini pa mini na hapa sisemi. Wengine hawa nioni. Kini ni mami tapewa na nani? Wakusi emi sioni. Kama kini pa mini na hapa sisemi. Wengine hawa nioni. Nikupeleke kwa mama uone hau.
Asi. Ujanja mwingi kujua sana. Vyote mfukoni ukoloni basi. Tena mimi sio jinga tusemeza kweli. Nijajua thamani yako ukishaenda mbali. Nifanye utakavyo moyo wangu meridhia. Yani ni kujisumbua kisira ni kutwa sira. Semeza kweli. Nijajua thamani yako ukishaenda mbali. Basi nifanye utakavyo moyo wangu meridhia. Yani ni kujisumbua kisira ni kutwa sira. Haya niache mama. Sema ya sioni tena, hata wambea wasikie, hata waseme hapo chini gebeshe sawa, sina neno kisogo anirabe sawa. Maisha yenyewe mafupi sana, sababu ya kujistress sina, ninyoshe niburuze niweze kunishikia akili. Miaka F8 na watu wache, na watu wache, yeah. Hey, yeah. Haya ni asma, sema ya na unataka jisusa, haya ya esta ni
Kufosoni pendo sisahau, nilikupenda sana, siwezi kujipinga unafahamu, na hila nitunze yangu, madhaifu yangu loyona, hapo sio wako tena, aibu nitunzie, alikuwa lengo langu, tulifunje pendo minawe bas, najua sitoweza tena, minaomba nitunzie, mana niliahidi waina kifu, masoma pumuzi kwa kuwa nawe. Kila mipango ya Mungu uwezi ipangua, napoona mashoga zako na misi vituko nikikuwa na we, jamani mipango yake uwezi ipangua. Nenda sana mama,
wewe nenda usisahau, nilikupenda mbalau, na madhaifu yangu unitunzie siri mbalau.
Kuna vitu vingi kwako natamani kutimiza, ila moyo unajua jinsi gani navyotaka kwenda sawa na wewe, ila moyo unajua jinsi gani navyotaka kwenda sawa na wewe, na usione kanavunja yako heshima. I've been thinking about you all day, na usione
mama tunakwenda juu.
Nikipata umepata baby tunakwenda juu.
Nikipata umepata mama tunakwenda juu. Nikipata umepata mama tunakwenda juu.
DJ Kesley.
DJ Kesley. kukitaji mapenzi na kwa nguvu nikajituma kukudanganya siwezi. Mapenzi yote nilokuwa nayo nilikuonyesha, sikumwa na roho ya uchoyo, sikukukondesha, sikukukosea. Naraona matusi ukanitoria,
wewe mama,
damu nikakutoria, kulipokuwa ndugu wakakukimbia. Wewe mama, kwa kuwa umeamua siwezi kubisha, mapenzi yamepangwa kwa kila mmoja, moyo kayaleta.
Hata kama nikisema
moyo, moyo wako moyo,
sitoweza badilisha
moyo.
Sikudhani hii tena ninachoshanga, nikikutana na mashoga zako wananichekea, wameniuma. Nikikumbuka mimi nilispendi time na muda wangu kwako, licha ya kuwekeza muda niliwekeza kila kitu kwako. Hata moyo wangu niliona ndio faraja ya maumivu yangu, na ya nyuma umeweka donda kungu. Hivi nini nilichofanya, mbona sijui kosa langu? Ewe mama, naulaumu moyo, kwanini nilikutana nawe umoyo, kwanini ulikupenda wewe wangu moyo, najutia na wangu moyo, nitavumilia, nitakusahau.
DJ Kesley,
mapenzi ya kudumu sinjaze viraka, ukaniache nionyeshe lengo. Jinsi navyo kuona mwenzangu unataka kuyaparamia, na ili swala ni la kuridhi moyo nafsi sije kujutia, wala siwe lawama. Hata mimi ninazo kanuni ninazifuata sana, usinipeleke peleke na mambo ya kihuni, ninajijali sana, wala sipendi kujiona na huzuni, nimeshapenda sana. Na mpaka sasa nimetoka sufuri,
mimi ni chanda chema, chema,
naomba nivishe pete,
mimi ni chanda chema, chema,
heshima uiweke,
mimi ni chanda chema, chema,
naomba nivishe pete,
mimi ni chanda chema, chema,
na heshima uiweke.
Sababu ya kusema napenda kile kinachonipendeza, japo mazuri na waza peke yangu siwezi kuyatekeleza.
Nahitaji mwana anayejua kupenda, anithamini sana, asinitoneshe tena.
Masaibu ya kupenda ni changamoto kwa kila kiumbe, bila navyojieleza taridhisha moyo, lakini kumbe,
kumbe ni kichwa cha jogo akistahili kilema, kumbe ni kichwa cha jogo akistahili kilema.
Chema,
naomba nivishe pete,
mimi ni chanda chema, chema,
heshima uiweke,
mimi ni chanda chema, chema,
naomba nivishe pete,
mimi ni chanda chema, chema,
na heshima uiweke. Kuna watu wanajuta muda mfupi baada ya fungati, walidanganywa na sura ama yule mwenye pesa za, walikimbilia pete wakasahau heshima muhimu, walikimbilia pete wakasahau kulinda nini.
Nahitaji mwana anayejua kupenda, anithamini sana, asinitoneshe tena.
Masaibu ya kupenda ni changamoto kwa kila kiumbe, bila navyojieleza taridhisha moyo, lakini
kumbe ni kichwa cha jogo akistahili kilema, kumbe ni kichwa cha jogo akistahili kilema.
Can I get your number? Excuse me. Can I get your number? Can I get your number? Hey, I'm a gonna alacha. I'm a gonna alacha.
This is DJ Kesley.
I'm a gonna alacha. I'm a gonna alacha.
Kesley.
Waya. Ujue ni shaji koki. Nane kivuta waya. Ujue ni shaji koki.
Bache hizo mbana bana.
Misina ma story mob. Story ni moko tu. Timana na zile mob. Story mitopo tu. Story mikopo tu. Marafiki mapopo full. Them fool you wanajifanya wamelewa. Na kumbe wana stress za kuolewa boo. Subiri maisha ya wapikie boo. Nipe na mamini come through. Makini so waru waru. Nishazi changa changia mawazo tujenge hekalo. Spinge long time hustle. TZ, JZ, Russell. Wallahi. Wako mimi na chotaka nilipak. Mazima mama mama K National Park. Baba K, mama K, I know you smart. Joni mebarikiwa wala soki smart. We play smarter. Rafikizo walisema nini doesn't matter. Ulimuni menas, kaumuni sodat. Ulingoni sikuwa chiviri kimbomi na chap. Maringondo ukabiso nazigishanki kupata. Yini zangu ndefwa zina ukingoni. Kataba samu kama kidoti wa kingoni. Wapinzane wa hemi maji shingoni. So, excuse me, can I get your number? Can I get your number? Excuse me, can I get your number? Can I get your number? Hey, I'm a gonna alacha. I'm a gonna alacha. Hey, I'm a gonna alacha. I'm a gonna alacha. Hey, wale te kompe. Ushindani siogopi. Mwisi ni kampuni, shori misiro poki. Na nikivuta waya. Ujue ni shaji koki. Hey, pesa ya starehe sikopi. Kwenye mzunguko misitoki. Haitokuwa na shaka siongopi. Pocheza mudela soiba ati ati. Usinipoteze katikati biti. Nipoteze kwenye moyo. Mangi mtamu nitakurusu kuwa mchoyo. Sikuja kula tunda. Nimekuja kupanda mbegu ya matunda. Sisi tuwe mizigo maisha ya webunda. Kwa lugha ya nyumbani mkukunda. Leo nimegonga like kesho nitapenda. Na sunajua kupenda kweli sio kupenda ga. Vile unakani costa kwenye hili movie. Na vile minister haswa kona pie movie shore. I'm a gonna alacha. I'm a gonna alacha. I'm a gonna alacha. I'm a gonna alacha. Excuse me, can I get your number? Can I get your number? Excuse me, can I get your number? Can I get your number? Hey, I'm a gonna alacha.
Gaga gugu gaga
gugu gaga
gugu gaga
gugu gaga gugu gaga.
So we are going for a summer holiday. Won't you come with me? We are doing Kisumu Busia City. Baby, won't you come with me? So we are going for a summer holiday. Won't you come with me? We are doing Kisumu Busia City. Baby, won't you come with me?
Come with me. Tu ka tembele mama mzazi, come with me. Come with me. Tu ka tembele mama mzazi, come with me.
Tebu meni why, meni why, meni why. Suna ju wanna ku die. Suna ju wanna ku die, na ku die baby girl. Tebu meni why. Tebu meni why, meni why baby girl. Suna ju wanna ku die. Suna ju wanna ku die, na ku die baby girl. Tebu meni why.
Why baby girl? Too many why baby girl? Kumani why baby girl?
Nikikupata mimi sita hema na mimi sita cheza. Nitagoma na wewe tu. Toka January to December. Bado wewe ni member ndani ya moyo wangu. Nikikupata mimi sita hema na mimi sita cheza. Nitagoma na wewe tu. Toka January to December. Bado wewe ni member ndani ya moyo wangu.
Gugu gaga gugu gaga. Unanifanya mimi nabonga gugu gaga. Gugu gaga gugu gaga. Unanifanya mimi na boga
bebu meni why, meni why, meni why. Soon as you wanna die. Soon as
you
wanna die, na die baby girl. Bebu meni why. Bebu meni why, meni why baby girl. Soon as you wanna die. Soon as you wanna die, na die baby girl. Bebu meni why.
Boys unaringa,
unaringa.
Kucheki kwa mtana kamini na madonga.
na magenge. Hizo lips na ma hips nishadiganga. Nitakupigia simu baby kweli tutabonga. Tutabonga super kwa mta, usha tusonda. Kuna ka sponsor Canada, usha kabonda. Canada usha kabonda. Kuna kale kako maji, kamekonda. Kamekonda usha kakonda. Nimekasoma vizuri kanapena anaconda. Kanapena anaconda. Tingisha tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha tingisha, tingisha tingisha, tingisha tingisha. Mina like your attention, fatal attraction. Nikki chiki nyuma my credential. Fit on the mention, booga my relation. Nisipa like cool attention. Me I like protection, when he addiction. Chini ya maji confidential. Chini ya maji tuna connect. When your wife is tired, you connect. Unaringa
DJ Kesley
nakucheki kwa mtana kamini na madonga. Na madonga. Hizo lips na ma hips nishadiganga. Nishadiganga. Nitakupigia simu baby kweli tutabonga. Tutabonga. Super kwa mta, usha tusonda. Usha tusonda. Kuna ka sponsor Canada, usha kabonda. Canada usha kabonda. Kuna kale kako maji, kamekonda. Nimekasoma vizuri kanapena anaconda. Kanapena anaconda. Tingisha tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha tingisha, tingisha tingisha, tingisha tingisha. Mina like your attention, fatal attraction. Nikki chiki nyuma my credential. Fit on the mention, booga my relation. Nisipa like cool attention. Me I like protection, when he addiction. Chini ya maji confidential. Chini ya maji tuna connect. When your wife is tired, he's gonna go. Baby girl, una ni mad. Una ni mad. Baby girl, una ni mad. Una ni mad. Baby girl, una ni mada, una ni mada. Vile una dance, vile una shake, vile una smile, una ni mada da da da.
Disease and I'm going in speed, oh God. Always on the max, never minimal. Swagging with my crew, you a cynical. Roll you be clinical. I be on the bars, never physical. Untouchable, brutal like a beast. See me eating fake niggas like a motherfucking feast. Yo, I told you motherfuckers I would take over the streets. And the promises of that, see me murdering the street.
Pull up! Hey.
Yo, let me hit some.
Now read on the beat.
EJ Kesley, tell some boy to stop carrying him like garbage. And him a chat for them come to you directly.
Napiga makali no tani boy. Sinaga kujali got no feelings boy. Up in the air I'm a pinnacle. Fearless rah, criminal. I ain't gotta ask to get your attention. Got you in the school, it's a rap class in session. Rose on the beat, ain't nobody can defeat. I'm a lyrical disease and I'm going in speed. Oh God, always on the max, never minimal. Swagging with my crew, you a cynical. Raw you be clinical. I be on the bars, never physical. Untouchable, brutal like a beast. See me eating fake niggas like a motherfucking feast. Yo, I told you motherfuckers I would take over the streets. And the promises of that see me murdering the beat.
Tatuza lako niko
up in the air. Yota yangu inanga
up in the air.
Swagga zangu mini
up in the air.
Yo maana nina pa
up in the air.
Tatuza lako niko
up in the air.
Yota yangu inanga
up in the air.
Swagga zangu mini
up in the air.
Yo maana nina pa
up in the air.
Tatuza lako niko
up.
Shimbo ni shafo, mina saka dough. Toto la kichaga leo, mina shika mo. Female Kendrick, noma kwenye flow. My game classic, nipe shika mo. Eti sikiwezi Kiswahili.
Up in the air.
Shimbo ni shafo, mina saka dough. Toto la kichaga leo.
Up in the air.
Shimbo ni shafo, mina saka dough. Toto la kichaga leo, mina shika mo. Female Kendrick, noma kwenye flow. My game classic, nipe. Eti sikiwezi Kiswahili. Utakupa kichaga what the deal is. Michi kichaka ngichi. And I full ale riofo. Yeah, I'm super sensitive, energy on positive. Out of this space and on top, that is where I is. Bitch, you gotta go, you will never roar. You a kitty cat, I'm a lioness, son. Sending me a drink, I got bars. Thinking you a cooler, got stats. Floating in the air with the stars. Rosa to the re, I'm the boss. Called you a stop bitch, and that's where your ass is. A fool's what you is, and you're never gon' top it. You'll never win my race, you just gotta deal, cause I win. And I am the god. Tatuza lako niko
up in the air.
Yota yangu inanga
up in the air.
Swagga zangu mini
up in the air.
Yo maana nina pa
up in the air.
Tatuza lako niko
up in the air.
Yota yangu inanga.
Kumbe wanatamani nijifiche, nikose pesa, nikose na mishemishe. Alinihumba hata asinikumbuke, sina makosa na wananiombe ni. Kumbe wanatamani nijifiche, nikose pesa, nikose na mishemishe. Kumbe wanatamani nijifiche, nikose pesa, nikose na mishemishe. Alinihumba hata asinikumbuke, sina makosa na wananiombe ni. Awapendagi kuona hata na hema, wakinikosea eti ni bakege ki. Kumbe wanatamani nijifiche, nikose pesa, nikose na mishemishe. Alinihumba hata asinikumbuke, sina makosa na wananiombe ni. Awapendagi kuona hata na hema, wakinikosea eti ni bakege kimi. Anashindwa kwa na wasi, wana roho za kinyama. Sina damu ya usepeto, ningetenda wema. Niliamini wengi ni marafiki, kumbe marafiki wachache wengi unafi. Kisa wamekosa mkate, chai hawataki. Mafanikio tu kidogo wana mati. Kwa Mungu na haki, zogo staki. Wana maneno maneno ya mwendo kasi. Si wapi na fasi, ata wakidisi. Eti tami na jisikia ni punguzeni sauti. Kiume unalegeza pua. Ona mtoto kike na vyo chana na vyo lundana. Watoto kiume mnavobana pua. Ona mapigo kichina na una una una. Mtoto kiume unalegeza pua. Ona mtoto kike na vyo chana na vyo lundana. Watoto kiume mnavobana pua. Ona mapigo kichina na una una una. Skill. Ona wakibao na wafiche kwangu. Roo yangu so yao nipe tano zangu. Ipuke na ufarao minikiza wangu. Na riziki nilo nao ni ya kwangu yangu. Minikaza kuli wao wana pigia domo. Promozi na feli sinye shiko mkono. Wangona kijali jeuri na maneno. Nimejifunza kupitia na ishi kwa mifano. Awapendi niwe high, wanna let it down. Never stop my life, help me baba godo. Wanna pray me ni die, wawafu right. Sinye wakosea, wanipenda za kidogo. Kwa Mungu na haki, zomu staki. Wana maneno maneno ya mwendo kasi. Si wapi na fasi, hata wakidisi. Every time inajisikia mpunguzeni zauti. Mtoto kiume unalegeza pua. Ona mtoto kike na vyo chana na vyo lundana. Watoto kiume mnavobana pua. Ona mapigo kichina na una una una. Mtoto kiume unalegeza pua. Ona mtoto kike na vyo chana na vyo lundana. Watoto kiume mnavobana pua. Ona mapigo kichina na una una una.
Start it up. wanasema nime change, nimepitia mengi, please nipeni break. Nani rafiki, nani adui, nani mpenzi, nani real, nani fake,
nani fake, nani fake.
Kuni discussi, wakutoa, wakunipa maxi. Vua jua hamtaki za wapi, you people talk too much. Mwingine atakutafuta kama na deal, mwingine atakukuta tume chill. Akaleta maneno ya Kiswahili, atakujua unalipaje bill. Mwingine atakutagi, mwingine haki wazi ni hater. Yo binadamu kazi, wengine mtani pendaga kisepa. Za kuniletea shazi, too much. Pigo za kipaparazi, kwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Oh no, 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 too much. Zila tanzinywe maji, kwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Too much.
Ami ase, you don't know the mixtape. Yazimi, anatamili, wipery, one
this
family.
This is too much, too much, too much. Usinge kuwa na in charge, watu tunge mwagishana sana rathi. Mwingine ndo washikaji, ukigeuka mgongo wa waji. Za kuleta mapicha picha longo longo. Bongo anamaindisha mambo madogo. Neza kakufelisha tami chongo. Doma na malaika kaeka sogo. Mwingine atakutagi, mwingine haiki wazi ni hate. Yo binadamu kazi, wengine mtani pendaga kisipa. Za kuniletea shazi, too much. Pigo za kipaparazi, kwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Oh no, 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 too much. Zila tanzinywe maji, kwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Too much. Semaga sigo bebe punda. Tafuma upepo na kimunga. Lazima kuna Petro na kuna Yuda. Utapigwa mawe mti wa matunda.
This is DJ Kesley.
Bip tunakupigia. Let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. So simba so chui so mamba. Kuzi yangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya nibamba tubamba. Usa unaweza kusaki sasa. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda. Sibado tuko macho mida ya wanga. Funga mkanda kaza na kamba. ama ufata nyayo uchane msamba. Pasua miamba, pasua anga, tunasemaga chambua kama karanga.
Hey!
Misha na musiki, acha maneno weka musiki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chichi. Na ukini bip tunakupigia. Let me make one thing clear. Bra 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 bra. So simba so chui so mamba. Kuzi yangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba. Usa unaweza kusaki sasa. Sisi ya na figi uchome kibanda. Kalale wote ndoto za kosa kitanda. Sibado tuko macho mida ya wanga. Funga kanda, kaza na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Pasua miamba, pasua anga. Tunasemaga chambua kama karanga.
Hey!
Misha na musiki, acha maneno weka musiki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga musiki. Safari na musiki, acha maneno weka musiki. Kiba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza musiki.
Bambata, shika, kamata. Rumba, chakata. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, kongo kwa tabu beki. Cheza lokasa ya mbongo, uwezi kumeki. Watch yourself, sije ukaji confuse. Mzuko wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakagi ujuwaji. Utajikuta unatandikia watu jambi. Tembea kibebwa mgongoni. Tufafa champion boy. Nete bwana Samata. Wanaota mapembe ongeze mkia. Na ukini bip tunakupigia. Wanaota mapembe ongeze mkia. Na ukini bip tunakupigia. Let me make one thing clear. Brab brab. Wanaota mapembe ongeze mkia. Na ukini bip tunakupigia. Let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. So simba so chui so mamba. Kuzi yangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba. Usa unaweza kusaki sasa. Sisi ya na figi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda. Sibado tuko macho mida ya wanga. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufata nyayo uchane msamba. Pasua miamba, pasua anga. Tunasemaga chambua kama karanga.
Hey!
Misha na musiki, acha maneno weka musiki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga musiki. Safari na musiki, acha maneno weka musiki. Kimba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza musiki.
Bambata, shika, kamata. Rumba, chakata. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, kongo kwa tabu beki. Jeza loka, what do you expect? Bongo, kongo kwa tabu beki. Jeza loka saya mbongo uwezi kumeki. Watch yourself, sije kwenye confuse. Mzuko wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila. What do you expect? Bongo, kongo kwa tabu beki. What do you expect? Bongo, kongo kwa tabu beki. Cheza lokasa ya mbongo uwezi kumeki.
Kesley,
sije ukaji confuse. Mzuko wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakagi ujuwaji. Utajikuta unatandika tandika tandika tandika. What do you expect? Bongo, kongo kwa tabu beki. Cheza lokasa ya mbongo uwezi kumeki. Watch yourself, sije ukaji confuse. Mzuko wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi. What do you expect? Bongo, bongo kwa tabu beki. Cheza lokasa ya mbongo uwezi kumeki. Watch yourself, sije ukaji confuse. Mzuko wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakagi ujuaji. Utajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Kumwelewesha chizi utajipa kazi. Funga mkanda, kasa na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Wasu wa miamba, wasu wa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Misha na muziki. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sad, ukiwa happy, ukiwa juu, ukiwa chini piga muziki. Safari na muziki. Acha maneno weka muziki. Imba unachopenda na ukitaka kucheza cheza muziki. Wanatamani tupotee kwenye map. Tunapeleka game to the top top. I thought I told ya that we don't stop. Don't stop. We don't stop. Wanatamani tupotee kwenye map. Tunapeleka game to the top top. That I told ya that we don't stop, we don't stop.
This is DJ Kesley. Get familiar.